hay'adahan maxalliga ama samafalka ee aan dawliga ahayn ee aanu shaqada ka joojinay, haddii aan tiradooda ku sheego, waa lix hay'adood oo samafala oo ka hawlgalayay Somaliland. Lixda urur ama lixda hay'adood oon ruqsadii kala noqonay, magacyadoodu waxa weeyaan Somaliland Lifeline Organization, Chuba Foundation, Active in Development Aid, the Somali Relief and Development Action, Agency for Peace and Development, iyo Humida Organization for Development. Wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka iyada oo hirgelinaysa isla markaana meel marinaysa xeerka ururada aan dawliga ahayn ee xeer number 43/2010. Waxa ay xoogga saaraysay iyadoo ku ilaalinaysa ama ku dabaqaysa xeerka ururada. Hay'adahani waxay fulin waayeen amaba ay ka hor yimaadeen xeerka NGO-yada u yaalla Somaliland. Hay'adahani waxay ka diiwaan gashanayeen wadamo kale oo wadankay doonaan ha noqdaan wadamo kale aan Somaliland ahayn bay ka diiwaan gashanayeen si maxalliya ay uga diiwaan gashanayeen. Marka sidaa sababta laajigeed waxay saamixi weyday in ayagoo wadan maxalli ka ah inay wadan kale haddana maxalli ka noqdaan local organization. Hay'aduhu waa saddex siyaabood bay isku diiwaan geliyaan. Hay'adaha qaar waxa la yidhahdaa waxay isku diiwaangeliyaan regional oo gobol bay ka shaqeeyaan, tusaale ahaan gobolka Maroodi Jeex oo kale. Qaar waa national oo Somaliland oo dhan bay ka shaqeeyaan, national bay isku diiwaangeliyaan. Qolyaha saddexaadna waxay isku diiwaangeliyaan international oo hay'adaha wadamada kale inooga yimaada, oo haddii doonto Yurub ha noqoto, Maraykanka ha noqoto, wadamada aynu jaarka nahay ha noqoto, wadankii ka baxsan Somaliland, hay'adaha ka yimaadee ka diiwaangashan waxay isku diiwaangeliyaan si international.